Then me call me Umar Daddy.
I so produce a guitare.
Hello, I'm money.
Boss! Natandika nikura mchahi omurungi wangu unazimire muwengi. Kani hirenti noki manyanti ni kugonza taro mkugonza kaiwe. Habe siki abarungi wona nkabale kahona genda neiwe tali. Oli mwisiki murungi choku wanzo ni irakali rungi. Irakali yawe nye wali semeza kuuliriza my baby. Irakali yawe nye wali semeza kuuliriza my baby. Nichokorora nintora kakisahani ni kusima ningiranti.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Hani kukonza kumotoro kwa kunza filinda hoteli home karo
nobutuzi.
Ngozi za chule kiangare hawa kusingo wingi bate gombe. Ngambira kimuto linde kao nguru kenye tanga isemelewe. Ngozi za honi goma sonyero zigange ahotwali hani imba mkizima. Nisimaru hangi oru wako hangire hoteli hawa zira baku zaire. Burungi wani wankawa nisera obungu tungere kante kane. Isembira hano tuzine musila udanse edari wango mugonze wa. Baby
Webale
kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Kukurugera kawa ntinire kukugambe chigambo chengonzi. Ngama nyobunda kukambire chigambo chengonzi nocha kundeka uhanyo nyange. Betu kasibo mtima kumseja. Na kukambiro vugambo wengonzi. Otabe muvyo otabase nukumbone sanka. Vine vya besiki hani ya bandi. Nichokurua nitora kakisa hani ni kusima. Ningiranti.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya
honey.
Webale kumpa love ya weni nsime ngozi za zompe.
Zompe ya.
Umar Daddy Demeter boy. Aizo producer gitire.